onesha ukweli. Mimi nitasimama kuhubiri injili ili mataifa wote watambue ukweli. Kila taifa, lugha, kila kabila, jamaa, ni jukumu langu waonesha ukweli.
I will go.
What's up, boy?